sako kubanga kwagala kirete sanyu mu moyo elo muntu oyo bwakuyita ofuba nnyo kumulaba kuba omanyi nti akwagala leka ebyensi bituyigirize ebyebifa mu ggulu ne Katonda naye bwatyo bwali ayagala nnyo abamwagala abawaayo obulamu bwabwe Tandabawo newe musaba afa kubali boka jukira osango mulaba ku Krismasi tofunye ebizibu lwogendayo obale bakukyaye ngate waliwo abamunonye takera mututu bebabo olweggulo bebabo Chabe babo katia feku kwe Katonda talia mandazi Chono muwe ngusi Ayagala ba mwagala Kubako basonga
Kama ayagala ba mwagala Aba nyikilo kumunonya
Kolera mukama nofira mwawo naye chikole sobi kwesiga bantu abamubesiga bami bawe atene babayiwa abalala besiga bachala bawe nabone babafamu naye Katonda tayiwa Katonda takubirayo echigera chomuwa naye chakomyawo Ebanga lyo wayo, na ye mwajira